Governor Edil Njaki, the gang is linked to the killing of two police officers in Kibichoi area of Githunguri last week.
People have sold your jacket, nime go loco, stay skia joto. Mino niliplan hizo koto, manza imedi bitches a lotto. Wako tute mafansi fame ya inoro, off time ya roadshow, napika kikosho. Team kuyondoa kwa msoto is valid, kazma ni team yondoto. People have sold your jacket, nime go loco, stay skia joto. Mino niliplan hizo koto, manza imedi bitches a lotto. Wako tute mafansi fame ya inoro, off time ya roadshow, napika kikosho. Team kuyondoa kwa msoto is valid, kazma ni team yondoto.
Mast nilipitia kando na wasoro shandika journal. Ati mast mege ukatano, skila hustle na ingiza muscle. Nyongolo kwa dance floor. Next thing, gunshot. Tulimtoka tuvi clean before shit joy get real. Atunanga saa, ata minutes in it team no sleep. Beats flani, zimerunda mgali, suko Paris. Njeri ya shakwa addict. Friday clubbing, Sunday tunaona padri. Sight na ngoja verdict, ati juu ya gun tulikari. Though according to ballistics, inaonyesha jolly miss it. Na unachocha body count ati imefika sitini. Saidi waliko skipindi, ati walikuwa mekujia mwili. Op boy, DCI, walikusha ucheze chini.
Triple XL dio jacket, nime go loco, stay skia joto. Mino niliplan hizo koto, manza imedi bitches a lotto. Wako tute mafansi fame ya inoro, off time ya roadshow, napika kikosho. Team kuyondoa kwa msoto is valid, kazma ni team yondoto. Triple XL dio jacket, nime go loco, stay skia joto. Mino niliplan hizo koto, manza imedi bitches a lotto. Wako tute mafansi fame ya inoro, off time ya roadshow, napika kikosho. Team kuyondoa kwa msoto is valid, kazma ni team yondoto. Ramgrande ndio logo, tunawapa moto, kaki farundoko. Leta utia jungiza joto, mshikaji utageuzwa, mshikaki na arosto. Ganji mionanga kwa ndoto, misi na mchoro, manzi mini kwa msoto. Manzi alilipa na mtoto, sababu ya botolo nimebaki na alosto. Stage mupa ndanga na kondom, girls kamisi wanazirusha random. Ndawafanya venya lifanya, kaldrogo, kalisi, mother of dragons. Leta mengo, mini lete vita, sabu kani damu, itatiririka. Kani bundle zangu ni magiga, misi binadamu, enda ita Jesus. Manzi yako, yuni ita zedi, ati munga mini papi. Pull up nangeo satari, na wala simlami hamelanin popping. Nime come through kama atheist, kill ndani ya mosque, mwarabu ndio racist. Kill kila kitu vi authentic, sare DCI wakistadizo forensics. Story ya kutoka Kehuti, kwanini mekimbisha wangapi? Deep easy street bila utani, ops wako wapi ni jipin maukapi. Mwitua Mr. Macontraband, nastaki mabishano. Mwitua Carlos Gambino, Lucky Luciano. Triple XL dio jacket, nime go loco, stay skia joto. Mino niliplan hizo koto, manza imedi bitches a lotto. Wako tute mafansi fame ya inoro, off time ya roadshow, napika kikosho. Team kuyondoa kwa msoto is valid, kazma ni team yondoto. Triple XL dio jacket, nime go loco, stay skia joto. Mino niliplan hizo koto, manza imedi bitches a lotto. Wako tute mafansi fame ya inoro, off time ya roadshow, napika kikosho. Team kuyondoa kwa msoto is valid, kazma ni team yondoto.
Triple XL dio jacket, kama ni awadhi, haiko kwa market. Fala alikuja na babake, duanzi, watu alirudu na makratches. Nivi simple boy ndio manake, sit kwa mabangi, waragiza masachet. Super bache wa garache, drende limdishi tulimfanya gabafe. Hii ni wrong dende kumamake, kuzoza ni lazima cause nigga we popping. Mbono unapanja na masanse, kafanye mpasho unapenda reporting. Bonga hapo insta na ustoke, lakini hizi street ustoke. Wali uma bro I washe, lakini situ lilipapot now it's okay. Sifuatagi weather, kwa kila weather na dugaga weather. Pale gesa, tunarowesa, vibe imewewe. Weza buda wirashi lize chesa, unge tulia ni vile huna pesa. Ni hater na tiana ni penda, hiyo return to sender. Hini ya mamori ya nzenza, wale wameshika mangondo. Hini ya wasupa wamebeba kubeba, this ya napita na rono. Kimia, kimia budo siponge whatever, kimia nisikize inoro. Kwanzo ya fala nifanye favor, zima yo fegi ni washa kikoro. Fuck it, fala tulimpata offside. Ngumi mbaka meze taxin, kumbe uonaga mdomo ukiwa offline. Malapi tulibaga hostel, tulenda kuziuza wholesale. Itabidi mekula mabakshi, shende kidisho na juaga we all fine. So wezi ni show na mix, naingiza biashara ndani ya form. Backstage ni na mzinga ya chrome, sigara na jaba ya kari yako. Hiyo ndio hali ya show, wachana na mimi pambana na hali yako. Siwezi marinate poko, siwezi jichocha na mareaction. Boom.
Triple XL dio jacket, nime go loco, stay skia joto. Mino niliplan hizo koto, manza imedi bitches a lotto. Wako tute mafansi fame ya inoro, off time ya roadshow, napika kikosho. Team kuyondoa kwa msoto is valid, kazma ni team yondoto. Triple XL dio jacket, nime go loco, stay skia joto. Mino niliplan hizo koto, manza imedi bitches a lotto. Wako tute mafansi fame ya inoro, off time ya roadshow, napika kikosho. Team kuyondoa kwa msoto is valid, kazma ni team yondoto. Triple XL dio jacket, nime go loco, stay skia joto. Mino niliplan hizo koto, manza imedi bitches a lotto. Wako tute mafansi fame ya inoro, off time ya roadshow, napika kikosho. Team kuyondoa kwa msoto is valid, kazma ni team yondoto. Triple XL dio jacket, nime go loco, stay skia joto. Mina niliplan hizo koto, manza I made it big cheza loto. Wako tude mafansi fame ya inoro, off time ya roadshow napika kikosho. Team kuyondoa kwa msoto is valid, lazima ni team yondoto.